Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ivi ry'Amerika ikiganiro umutegurirwa kandi bigezweho nange Veniste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi kirimo abana bashaka ababyeyi babo bamaze imyaka 30 batandukanye. Turakira abana bashaka abavandimwe babo abatandukanye amaherere na n'ubu bakibaza uko ababo bagiye. Murumva abasigaye ari impfubyi bakabaho gipfubyi batagira amahwemo kandi bari mu miryango. Iki ni ikiganiro agasaro kaburaga kirimo akababaro kavanze no kwiyakira no kwizera kuzabona ituze risusurutse imitima agasaro kaboneke. Turakira kabageni Berancile ushaka umuryango wa musaza we Evariste Kalimba bari basangiye se banyina batandukanye bakomoka mu karere ka Gicumbi ahahoze ari prefecture ya Byumba. Kalimba yaratuye I Kigali ku Kimihurura. Kabageni Berancile atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba akagari ka Gatunga umudugudu w'Uruya.
Karimbo yishwe na agisida y'imodoka, icyo gihe yishwe n'imodoka ya gisirikare. Ndibuka ko musaza wanjye ariwe wagiye kumushyingura na papa.
Icyo gihe hari mu wihe mwaka?
Ntabwo mwibuka, urumva n'imbere ya jenoside. Yari afite umugore nawe yapfuye mbere ya jenoside. Nyina w'abo bana turimo gushakisha.
None se bari batuye he?
Bari batuye Kimihurura.
Iyo accident aho yabereye waba uhibuka? Hari abakubwiye aho accident yabereye?
Nibuka, ntabwo accident aho yabereye ntibuka, ariko ndibuka umwana mukuru w'imfura witwaga Dusabe w'imfura yabo.
Ariko bakubwiye yuko yakoze accident bitewe n'imodoka ya gisirikare?
Yego.
Icyo gihe na papa wawe bari kumwe?
Oya, bagiye kumushyingura. Urumva batanze itangazo kuri Radio Rwanda bagenda bagiye gushyingura.
Icyo gihe mwebwe mwari mutuye hehe?
Twari dutuye aho Kalimba avuka, nanjye aho mvuka, kuko ubu narashatse nyine nanjye aho nakubwiye umwirondoro wanjye n'aho nashatse I Kigali.
Ariko genda shaka aho mwari mutuye igihe Kalimba bari kumutwaga Imana.
Ye, ni mu cyaho bari Byumba. Mu karere ubu kabaye akarere ka Gicumbi, umurenge wa Rutare, akagari ka Gasharu, umudugudu wa Rwimbogo.
Ariko musaza wawe yaratuye ku Kimihurura yitaba Imana?
Uwo Kalimba nyine yaratuye Kimihurura.
Yarafite umugore n'abana?
Yarafite umugore n'abana. Umugore we yitwaga Saniya Nyirabagwiza, akaba mwene Bizagwira. Bari batuye rero Kimihurura.
N'abana be hari abo wibuka?
Imfura yabo yitwaga Dusabe, yari yarashatse Rwamagana, hakaba n'undi witwaga Kigingi n'undi witwaga Nyampunga.
Umugabo w'I Rwamagana izina ryo urarizi?
Ntabwo tumuzi. Bose bari bakiri abana.
Na Nyampunga yari akiri umwana?
Bari bakiri abana.
Ese mbwira, wowe muri 94 wari ufite nk'imyaka ingahe?
Nari mfite imyaka 20.
Uba wari uzi ubwenge?
Nari nzi ubwenge.
Nta gakuru uzi kuyu Kigingi? Nyampunga nta makuru yuzi?
Yekareka.
Nyina ubabyara Saniya, Nyirampunga nta makuru yuzi?
Saniya yari yarapfuye.
None se Dusabe umbwira ko yari yagiye gushaka I Rwamagana, we yari mukuru bihagije wo gushaka?
Yari mukuru. Ntabwo muzi, ntabwo mwibuka ni uko yanganaga? Ubwo nanjye ayo makuru nabwiwe na mukuru wanjye, niwe wambwiye ayo makuru ko Dusabe yari yarashatse.
Iyi myaka yose ishize 30 ni ingahe? kwibuka buje mu kiganiro gasaro ka bw'ubuti numufashe gushaka ayo maraso yanjye nugambere ugerageje kubashaka niki cyatuma kukandwa kuzamo
kubashaka kuko nigeze gushaka gutanga itangazo muri HCR ariko mburu buryo nyoberwaho baca
muri HCR ariko abajyayo nuko abatekereza yuko abo bantu bashakisha bashobora kuba bahari aho bahungiye bagiye muri 1994 dusabe yari Kibungo nkuko ubimbwira ariko Kigingi na mushikiwe boni babari ku Kimihurura ntago mbyumva neza sinza aho bari
bari ntabwo ndamakuru rwose
aba bana ntabwo musaza wawe nubwo bwose musangiye so gusa ntabwo yajyaga bazana irutare kubasura nta sura yabo
nibo yarabazanaga urumva niwe nabazanaga cyangwa wenda ko nandi no mu mashuri si hari n'igihe ntababonaga nari ntabwo nababonaga
kugira ngo dufashe abadufasha kumenya aho abantu bashobora kubaherereye Kalimba Evarisa kuri Kigali atuye Kigali ku Kimihurura yakoraga iki
ntacyo yari umuntu ushakisha nta kazi yari afite kapatisha
yari umuntu ushakisha yari umuntu usenga agira abasengana nabo yajyaga mu misa ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu
ntabyo
uyu mudamu we nubwo bwose yitabye Imana mbere nawe ya 1994 Sania yakomokaga hi wabo
aho kwa bizagwira Kimihurura bose bari batuye hafa
hanyuma rero uti ndaje nimufashe nshake umuryango wa musaza wanjye muri macya bushaka ni batatu basigaye bashobora ko bakiriho
nibo dukeka baba bariho nako ntabwo tuzi niba bariho nibo dushakisha kuko nibo njyewe nibo nzi dusabe rwose we niwe mfura ya Kalimba niwe tuzi twese na Kigingi na Nyampunga Nyampunga we yitiranwa na sogokuru
ubuse niba Imana bakaba bakiriho bakaba bari aho ngaho i Kigali bakaba bari mu ntari iyo ari yo yose u Rwanda rusigaye ruturwa ku mpande zarwo zose bakaba bakumva niki wumva ushaka kubabwira hano muri kino kiganiro agasaba kaburaga
ikintu nababwira nuko bamenya ko umuryango wa Rwitera hari abasigaye rwose baza bakagana umuryango wa Rwitera ko umurage wabo uhari tukababona byadushimisha rwose ko na nyirakuru akiriho
Kabageni Berancila rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka umuryango wa musaza wawe Kalimba Evariste no gukomeza ugategereza wizeye mbifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
agasaro kaburaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu Kalisa Kalisiti yatandukanye na mama we na bashiki be babiri bari bageze i Kisangani muri Congo Kinshasa yagarutse mu Rwanda ari kumwe na se n'abavandimwe be bandi babiri imyaka ishize ari 28 nta gakuru ka mama we afite ariko yabwiwe ko bashobora kuba bari mu nkambi ya Kintere muri Congo Brazzaville Kalisa Kalisiti atuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka akagari ka Kimo umudugudu wa Kabeza
ndaye mu kiganiro cyane mufashe gushakisha ibyo wanjye nabuze mama hamwe na bashiki banjye ugiye kuna muri Congo hari aho zagize ile mu Kisangani no katandukanye kuri tugaruka mu Mubanga ho bakomeza ngo bajya muri Congo Brazzaville bagezeyo mu bashobora kuba barabaye mu nkambi ya Kintere niko amakuru yanjye zambwira ariko bashiki banjye bo baza gushaka abagabo mu baturanyi aho ngaho icyo gihe rero sinongeye kumenya amakuru yabo ngiye kwa 2015 yabwiwe n'umuntu narimo nimero n'umuntu wo muri Chanelishi ngo gukiri mu nzu y'ibiza mu Rwanda mpamagara umuntu uri Congo Brazzaville ko zaba barakafite ajya kumfasha arafasha ajya muri iyo nkambi ya Kintere asanga umukecuru ngo hari arambwira ati rero Kalisa wowe itugura ukuntu wakira mama wawe nibwo zagusanga Masaka nibwo zamujyana aho bahoze mutuye iwanyu ati ibyo ni ibyawe tubwira aho tuzakamukugereza nafuga nina yiteguye ntacyoza bamuzanye agiye kumureba rero ngo muteguze kuza ngo asa mugambi yagiye kureba babashiki banje bashatse yo ngiyo umuturage baravuga ati ntago namenye hano yagiye kuko ntago nzabashiki baba ariko dukomeza zubaririza amakuru wabaza TV ya Amerika wabaza n'ahandi hantu bashaka kugufasha atari igihe uzababona ariko njyewe ndabona ntabwo ntabashije kubabona none ubu nyuma rero nza gutakaza nyuma y'uwo mugabo barakafitiye sinakongera kumenya amakuru yabo.
None mama wawe yitwa nde uvuga ko ari mu nkambi ya Kintede?
Yitwa Nyirabikari.
Marigarita Nyirabikari yakomokaga mu komine mu Rwanda rwa mbere ya 1994
komine Gishamvu. Kuna Gishamvu sekiteri Mukuge na Sevire Mukuge.
Hanyuma bashiki bawe bitwa bande?
Mushitange umurikira yitwa Vere Chantal, umuhererezi we yitwa Umutesi Mediatrice.
Abakubwiye ko bashatse hafi iyo nkambi ya Kintere bigeze bakubwiraho umusozi wari wo umujyi wari wo icyo giturage cya Congo Brazzaville hafi ya Kintere bigeze bakubwiraho bashobora kuba baragiye?
Ntabwo yakimbwe kuko uwo mugabo twavuganaga yambwiye ko nawe amakuru bashije kumenya gusa nkora ko bashatse abagabo atazi izina rye ry'abantu bashatse kuko yaza kubagarizi nawe yaje kujya kumfasha akabare akabashakirayo ariko ngo yamubwiye ko yagiye inyuma agiye gusura abo amaze rumwe n'iminsi ngo ntabwo azi nawe ngo ni ikihe giturage bashatsemo.
Kalisa Kalisiti, papa wawe mwari kumwe mugeze Kisangani na mama wawe na bashiki wawe, wowe na papa wawe muragaruka, papa wawe yitwa nde?
Papa wawe yitwa Karenzi Ben. Yaje kugera gutya nyuma arasaza arapfa arashyingurwa nyine ari mukoje.
Komera, nongere ngaruke kuri mama wawe. Wambwiye ko yitwa Margaret Nyirabikari, uko amakuru ufite igihamya yakwerekaga yuko ari mu nkambi ya Kintere. Abantu iradiyo Ijwi rya Amerika ni radiyo abantu batuye mu nkambi ya Kintere bumva cyane, ku buryo niba mama wawe koko akiri mu nkambi ya Kintere ndahamya yuko ubunguba arimo arakumva kumubona n'ibintu bitazakwa turushya. Reka nibwire yuko arimo akumva muri kano kanya ngaho mubwira amakuru mu Rwanda.
Icyo namubwira ari kunyumva, namenye neza yuko mucyabuje gutaha ari uko adashaka gutaha nta bana afite, kuko twagiye turabana twafite abana batanu. Noneho we mu gutandukana agumana na babiri, ariko abo batatu twese twaje mu Rwanda turahari. Mukuru wanjye arahari na mushiki wanjye wundi arahari, bose baraho bameze neza, bose barakuze barabyaye bameze neza nta kibazo. Yenda n'andi mushiki wacu wo kwa Macho yakundanaga mu rugo yaraje nawe arahari atuye Muhanga ameze neza nta kibazo. Bose nkama nimba ari kuyumva ndamwingiza rwose yagerageza buryo ki atuvenye uko ameze akataha akaza mu rugo tumeze neza pe, kandi turamukunda cyane cyane cyane. Kandi twese turahari, twese abana bawe twese turahari rwose. Rero urumva ko anyumva yafasha akamenya neza rwose agihumeka byashimisha.
Ibyo muzabiganira birumvikana ku mubyeyi ufite abakobwa babiri hafi y'aho atuye hafi ya nkambi ya Kintere, akaba bundahamya ko afite abuzukuru nko kuvuga yuko bashatse ajya gusura abuzukuru, avuga ati mfite abana n'abuzukuru hano. Ariko ukundi ruhande no mu Rwanda uragira uti na hano ahafite abana n'abuzukuru. Ubwo rero muzahura, nzasaba cyane ngerageze kugira ngo bahuze muganire mwumvikane ukuntu mwabigenza mugasurana, hanyuma mukaganira nk'umuryango mukagera icyo umugeraho. Hari na bashiki bawe ndavuga Ingabire na Umurisa, nabo niba bakumva gira icyo babwira basuhuze kubera ko nabo barakumva.
Iyo ndabashaka bose cyane cyane Ingabire Mediatrice ndamukunda, ni mushiki wanjye ubukirirwa mu ntege ndamukunda cyane cyane ndamukumbura nka buri uko mbigenza nyine kuko ntumbabwira mbabasha kuko mbumva ko bariho ntafite amakuru yabo ntacyo mpabiganiraga umubabaro mu mutasi niba usoba mu nyishwe ibyo mbumva agihumeka koko kwa hari na Mediatrice mutoya rero nawe ndamukunda cyane, mwemereza bacu pe twese twishimira kubona nawe kugana nawe dukundana cyane ndamukumbuye nawe rwose kimwe n'abashiwanye nanga mutoni na Beata bose bakumbuye baba bamutse tufite Kalisa kuza kubwira ngo ugiye gushaka kutatubwira amakuru bigeze buri munsi aba banyishyuza ariko nyizere buri nuko ubashije kumfasha biratambuka wenda niba byumva birabanezeza nabo kandi nyizere ko biri ishimire kunyumva.
Abo bashiki bawe nibo bagushishikarije kuza ku Ijwi rya Amerika?
Yo bishuna gatanu maze kubabwira ko ngiye kuza bafashe naho ndi kubabeshya ati ko tubiye ko nagiye kuza igeze he byagenze gugu ntirwose telefoni narayitakaje ntariko ndacyashakisa uburyo kinabageraho ngo nkamenye uko amakuru yabo agise ukomeje gushakisha ijwi ryanyu ariko ndetse wahagira mu gasaro kaburaga nawe ukareba yuko bagufasha kumenya aho hantu mama tukamubona buri muri buri munsi baba bambaza bigeze he bigeze he bigeze he uyu munsi ndagana nawe ntitangiye kuza muri njye kuko intego yari iya mbere kugira ngo mbitambutse nabo bagire bamenye ko duhari ko mama afite abana hano mu Rwanda bahari mushiki wanjye muto narahari mushiki wanjye beata arahari umva ko turahari pe ni byiza rero ko mama abyumva akagira kuraje yo kuba yaduhamagara cyangwa se yadusura
ugize neza guhagararira umuryango wawe uri aho ngaho mu Rwanda kugira ngo ushaka amakuru ya mama wanyu ndetse na ya n'abashiki banyu bari muri Congo Brazzaville abo ngabo rero nibo dushakisha muri kano kanya Kalisa Kalisiti ndagushimiye cyane kuba warategereje wizeye ukaza mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifuje amahoro y'Imana
murakoze cyane ndabishimiye
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda icyo ni kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga tugeze ku nkuru ndende abana babiri basigaye ari impfubyi nyuma ya 94 barerwa na bene wabo i Kigali ariko bakura gipfubyi munyana Yvonne numwe muri abo bana nubwo yasigaye iheruheru afite imbaraga n'umutima byo gushaka nyirasenge Clarisse Bambire Yvonne Munyana atuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Kimonyi akagari kabirira umudugudu wa Rurembo arashaka rero bamwe mu bagize umuryango we barimo na nyina wabo Kampire Clarisse
ikintu kinzanye mu kiganiro agasaro kaburaga ni ugushakisha umuryango wanjye naburanye nawo mu gihe cya 94
mwaburaniye he
abo bantu ndimo ndashakisha ntago bavukana na mama yagiye gupfa yaraduhaye amateka yabo bagiye muri Congo bari bateye igikondo ubwo jenoside yabaye nyine babi igikondo mu karere ka Kicukiro
abo ushakisha nibanze rero bambwire
harimo murumuna wa mama wanjye witwa Kamire Kararise na musaza we witwa Haragira Imana Jean Pierre ariko Kamire Kararisa yigeze kwandika urwandiko yo aruha Croix Rouge twara abana batoya hari ahantu baturi twarererwaga mu rugo twarererwagamo urwo iyo baruwa nibo bayakiriye basubiza Croix Rouge bari yari yanditse avuga yuko bamubwira niba hari abana bamukuru we baba bararokotse barasigaye kuko urumva birashoboka yuko wenda yaba yarazi yuko mukuru we yapfuye rero abo ngabo batureraga kubera twari batoya basubije ku Croix Rouge yuko twapfuye kandi duhari
babeshye babizi neza kandi babishaka rwose
yego barabishakaga
bagira ngo babagumane bonyine hari inyungu ubona bari babifitemo
hari inyungu bari babifitemo kuko bashakaga kwikubira imitungo urumva kubera twari batoya twebwe ntitwari buzamenye uko ibintu byari bimeze kuko n'ubundi no kugira ngo basubize gutyo bumvaga ko bagiye kuza bakabambura bya bindi bisi byabo niko gusubiza ko nta basigaye nawe rero ahita afata umwanzuro wo kuguma muri Congo amakuru yatanze muri iyo baruwa yavugaga yuko ari muri Congo i Bukavu yashakanye n'umukongomani afite abana babiri
uwo nguwo ni Kamire Clarisse nawe se Haragira Imana Jean Pierre hari amakuru ye waba ufite
yawe ntayo dufite kuko uwabashije kwandika n'uwo nguwo
hari abandi wifuza kumenya amakuru yabo umuryango wawe mama wawe yasize akubwiye ko wazagerageza kumenya irengero ryabo
oya nabo ngabo nibo yatubwiye bonyine abandi bo barapfuye
kuba bakubwira yuko Kamire ashobora kuba ari i Bukavu icyo gihe hari mu buhe mwaka bakubwira ko yashatse umunye Kongo kwa tuye muri ako gace kabo kabo hari mu buhe mwaka niba wibuka
icyo nibuka cyo nuko ngereranyije ni hagati ya 2004 na 2005
wowe muri 1994 wari ukiri muto cyane
nari ntaravuka ngiye navutse nyuma yayo ariko nari mfite mukuru wanjye wavutse muri 1994 ari nawe Kamire Kararisa yabaze ngiye naganze
yitwa nde
mukuru wanjye yitwa Dushimimana Solange ariko yarazwi ku kazina ka Kavatiri
none abo babareze inyungu bari babafitemo bazigezeho cyangwa se ntibyabahiriye
bazigezeho kuko baratwangaje badufashe nabi nyine buri wese acukwe twongeye guhura twarakuze
ariko iyo mitungo bashakaga y'ababyeyi banyu nayo barayifashe
barayifashe nta kintu na kimwe twigeze tubonaho kuko nyuma hagezwa aho hagurwa na bene nyira banki ya beneri ngo nyine birangira uko nguko turatatana njye na mukuru wanjye twongeye guhura turi bakuru
hanyuma iyo banki beneri ni banki nkuru y'igihugu yahaguze nande yahaguze n'umuntu bahagarariye cyangwa se yahaguze nabo babareze bahifuza
nyine byabaye ngombwa ko bimura abaturage bose imitungo yose nyine ubwo abari badufite bose barabyiyandikishaho baratwimura batujyana iburasirazuba mu karere ka Rwamagana kubera twari abana nuko batugejejeyo rero urumva i Kigali nta wundi muntu twari bujye dusanga baradutatanye nyine twari batugejeje i Rwamagana batangira kudufata nabi baratwirukana bakajya badukorera amahohoterwa atandukanye mukuru wanjye we ahita yigendera
none iyo sambu yanyu tukigarukeho kubera ko abana bahohotewe bafite imitungo ntabwo ari cya kiganiro Akasaro Kaburaga kigamije ariko kumva umwana ntumwumve ntumutega amatwi akuganyira ntabwo ari byo ndagira ngo nkumve kandi nabumve ikiganiro Akasaro Kaburaga namwese mu rudusaro tw'u Rwanda nta urengana karenganurwa iyo sambu yanyu yari hehe
isambu yari iri Gikondo
yego
ubwo umurenge n'uwa Kigarama uretse ko hitwaga nyine muri Gikondo icyo gihe ubu ni mu murenge wa Kigarama akagari ka Bwera Nkore umudugudu ntago mwibuka
Bwera Nkore ndahuruzi birumvikana ariko mbwira ntabanga ririmo abo babyeyi babareze bakamenya amakuru ya Kampire Clarisse ariko ntibayabagezeho batagira ngo muhure ni bantu ki bapfanaga iki na mama wawe bapfanaga iki na papa wawe ni bande
abo bantu rero ubwo uwo yari umugore wa marume marume icyo gihe yarafunze ubwo twa mama yarapfuye tubona nta handi hantu dufite ho kwerekeza tujya kwa aho ngaho kwa marume ariko marume atari muri urwo rugo turagenda tubanda na mukamarume rero niwe wagurishije aho Beneri yabashije kuba kugura nyine kuko hose ntago Beneri ariyo yahaguze hari ahasigaye atariyo yahaguze abaturage bakajya bagenda bigurishiriza ku giti cyabo yaratujyanye aratubwira ngo dore aho imitungo y'iwanyu amafaranga yabashije kuboneka mu mitungo y'iwanyu dore ngiye kubaguriramo ahantu ikibanza yarakiguze mu by'ukuri ariko ntiyabishyira mu nyandiko ntihagira n'ahantu na hamwe byandikwa bigeze nyuma arangije arahatwambura tubwira yuko atigeze anatumenya ko nta n'imitungo yigeze agurisha aratwihakana nyine tubura ahantu na hamwe twabarizwa turamwihorera byose barabijyana
munyana uri mu Rwanda
yego ndi mu Rwanda
uzi ko icyo gihugu gifite amategeko kigenderaho
yego kirayafite twaragerageje kurega ariko aho tugeze hose tugasanga yatuguze tugeze aho rero kubera n'ubwana no kuba tudafite uri butuvuganire tudafite nta n'amafaranga twari dufite turangije turabyihorera
hari umugabo ngaho mu Rwanda ukunda guca impaka cyane cyane iyo abonye hari abantu barengana kwa perezida wa Repubulika Paul Kagame uwo muntu kwa kunda gusuru Rwanda kunahi Musanze ya haje wigeze utekereza kuzagenda ugatera gatoki ukamusaba ijambo ukamubwira uti mubyeyi ndagutakambira ndenganura
nyine impamvu yatumye tutabikurikirana cyane marume yageze harafungurwa afunguwe na afungurwa nawe nta mutima wo kudukunda afite noneho watwanga birushijeho arangije mukuru wanjye ashaka kurega arangije aramusarisha amusarishije ku bw'amahirwe y'Imana tubona birakize ubwo rero tubyayitumye kuko yaravugaga ngo nihibeshya akagira undi nihibeshya kongera agashaka guhaguruka agiye kumurega no gupfa azapfa ubwo rero twaravuze tutaho kugira ngo umuntu azire ubutaka yazabaho uko Imana yamujya uko Imana izabishaka
none se ubu tuvugana uri mu karere ka Musanze ayo mahoro ku mutima wifuje kugira utayakura mu bintu ukayakura mu bantu ubu ngubu tuvugana urayafite numvise mu kanya hari umwana w'umukobwa ukikiye yahumekaga nkamwumva uwo mwana abo bana ubu ngubu ufite uwo mufasha ufite abo bakuremeye ukwizera baguhaye kumva yuko ibintu wamuganiye udagomba kubirwa inyuma ahubwo ubayeho ushobora no kuzagira ibya mirenge uko kwizera wakwibonyemo ukwiyubakamo
nakwiyubatsemo kuko naravuze nticyatumye dusigara hari impamvu twakurikiye inzira yo gusenga twizera Imana inaturera nyine iturera nk'uko yadushyize ku isi kanadusiga turi twenyine tutagira kirengera kuko nkurikije amahohoterwa twagiye dukorerwa ni menshi ntabwo umuntu yabirondora ngo byose abirangize ariko ni menshi kuko twamenye ko ari ihohoterwa twakorerwaga nyuma tumaze gukura
papa wawe witwaga nde
ntabwo muzi ntabwo nigeze menya amazina ye ntabwo muzi nta nubwo nzi irengero rye sinzi niba ariho cyangwa yarapfuye
nta kintu mama wawe yigeze amukubwiraho
nta kintu yigeze ambwira ku bintu nk'ibyo kuko najyaga namumubaza nkabona nawe agize igikomere abyihorera
none munyana niba Kampire akumva muri kano kanya uyu ni wa munota wo gusabana n'uwa ushaka mu gasaro ka Buraga niba akumva muri kano kanya mwandikire yaba ari uw'urukundo mubwire icyakuzinduye niki wifuza kumubwira
icyo nifuza kumubwira Kamire Kararisa niba nyumva icyo nifuza kumubwira nuko abana ba mukuru we Mukamana Beatrice yuko bariho turahari turi babiri njyewe nubwo atanzi ariko ndahari ndiho na mukuru wanjye Kavatiri nawe arahari twese twagize amahirwe turiga turarangiza mukuru wanjye afite akazi k'ubwarimu nanjye nubwo nta kazi mfite ariko nzakabona icy'ingenzi ni uko twakongera tukabonana tukubaka umuryango mbega tukahaguruka nk'intuza nk'umuntu umwe tugafatanya nubwo abandi ntabahari ariko tugafatanya tugakora uruziga kuko uruziga iyo ari uruziga rwuzuye nta muntu ushobora kuza basenye rwa ruziga murakoze
urakoze nawe kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga Yvonne munyana ushaka umuvandimwe Clarisse Bampire ndasaba cyane kugira ngo Imana izabahuze kandi abumva ijwi rya Amerika bazadufasha ari benshi kugira ngo dushobore kumushakisha ngaho rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga gira amahoro y'Imana
murakoze
agasaro kaburaga
turacyari mu mwaka w'1994 Munkambi yarahitwa Njiyapanda Ingara muri Tanzania hari umubyeyi wayivuyemo ari mu gitondo agiye gushaka umuti aho bayahiraga ntiyagarutse nyuma y'imyaka hafi 30 umuhungu we Yosefu Sibomana aracyamushaka Sibomana atuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Gahara kagari ka Nyagasenyi umudugudu wa Gakurungu
yabuze nka saa kumi za mu gitondo yo gushaka ahantu umuti hanyuma nzongera kumubona
ubwo hari mu buhe mwaka
1994
ntabwo mbyumva neza turi mu 1994 mama wawe asohotse agiye gutashya ntiyagarutse umwari mu nkambi ibyo bintu byari bisanzwe ko umuntu asohoka mu nkambi ya Tanzania akabura abantu bakamubura
twe twaramubuze
wari uri kumwe n'andi mu muryango wawe wari kumwe na papa wawe na bakuru bawe wanganaga iki icyo gihe wowe
njyewe nari mfite imyaka 27
kwari mukuru n'icyo wakoze kugira ngo umenye amakuru umenye irengero rya mama wawe
narashakishije hose mu nkambi hose na ngaho mu ishyamba hose ndamubura
none mama wawe hari indwara yarwaraga yari gutuma agenda akibagirwa aho yaturutse akarurongotana
ama yarwaraga hari ibintu bari muhaye gashya ibintu bitamaro zera amaze turiki mu rutuki mu Rwanda bitaga ngo ni bihano yarangiye gushaka umuti wo kugira ngo awe aruki
icyo gihe yagiye gushaka umuti yararwaye none se ko mwari muzi yuko arwaye kuki mwamuretse akagenda wenyine ntimumuherekeze ntihagire umuntu bajyana ngo amube hafi
yarasanzwe n'undi ajya kushaka akagaruka twumvise ko nagenda ari bundi ariko agiye ntiyagaruka
icyo gihe polisi ya Tanzania yarakoraga cyane nubwo bwa mwari mu nkambi iyo habuze umuntu wavuye mu nkambi yagiye hanze yayo kandi polisi ya Tanzania nayo yabarigi hafi inkambi hafi aho mwigeze mubwira polisi ya Tanzania hafi aho yuko hari umuntu wagiye utagarutse ko mufite impungenge yuko ubuzima bwe bushobora kuba buri mu kaga
ntabyo twakoze
aho se muri izo nkambi zindi za Rumasi na Benako ndetse n'iya Japanda mwarazizengurutse mushakisha mubwira abantu mwakomokaga hamwe aho ku Rusumo mubabwira ngo tumudufashe
nagiye nitwafashe hose mu nkambi ya Benako mu Suhura hose turananjya hose birani turamubura
hanyuma igihe kigeze mutaha mu Rwanda
dutaha mu Rwanda kitwara hepsi
mwagarutse mu Rwanda ryari imyaka 27 irashize umubyeyi wawe avuye mu rugo aho mwari mutuye mu nkambi ya Japanda ntiyagaruka ugeze mu Rwanda washubije amaso inyuma cyangwa se n'ubu uvuze uti wa mugambi uti uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe rekanjye no kwijwi rya Amerika ndebe yuko nabifashisha
kose mwaturangije aramutse abonetse rwose twashima Imana cyane kuko twabuze irengero rye
abavandimwe bawe mwari kumwe icyo gihe muri Tanzania muri kumwe aho ngaho mu Rwanda
turi kumwe bose barahari
none mbwira Sibomana ye wari umusore 94 mama wawe agenda agiye umubona ariko wari utararongora urashaka ntiyari ahari urabyara nti wamwereka abuzukuru ndetse nti wamwereka n'umukazana kugira icyo gihe gikomeye mu buzima bwawe utabona umubyeyi wawe wagiye umureba ubahute wabibayeho icyo gihe cyose wakibayehute wabishoboje iki wa izo nzira wazinyuzemo ute z'ubuzima
izo nzira nazibaye munyine zitagahinda kuko mama singize muhamba singize mushyingura singize mwana n'umurambo we no kuvuga nyine byambaye gikomeye cyane mu mutima wanjye
hari abana benshi bakurana icyo gikomere babuze ababyeyi amaherere nuko batazi aho bari batarashoboye kubashyingura kugira ngo bashyire umutima mu gitereko nk'abandi bamenye yuko igihe cyageze bagataha birumvikana ko ni intimba ikomeye cyane hano ku ijwi rya Amerika mu gasaro kaburaga icyo tubafasha ni ukubarema agatima no kubafasha kugira ngo dushakire hamwe tugize imana twagira imana nituguka kenshi ukabona abantu barabonetse imiryango ikongera igasubirana ikagira ineza muri yo no kunezerwa none Somana niba mama wawe imana imukomeje akaba kiriho dusabe cyane akaba kumva muri kanukanya niki ushaka kumubwira
icyo namugari banyumva akaba ari mu gihugu cya Tanzania arimo yaba ari wenda aba mu Tanzania icyo namugari nuko rwose yamenya ko nkiriho nitwa Somana Joseph mwene Minani papa Minani ni wari umugabo we ariko yitabye imana ko twebwe abana be turahari etumunye twafisima rwose tukanezerwa ndetse twashaka n'ibyangombwa byatangira kujya kumureba aho yaba ari
urakoze cyane Somana Yosefu kuba ushaka umubyeyi wawe ubije hano mu kiganiro agasaro kaburaga twashimishijwe no kukwakira ngaho rero ugira amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibaho umugisha rwose
agasaro kaburaga
turi mu Rwanda mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine mu gihe cya Jenoside umubyeyi witwaga Mukantabana Chantal yarishwe asiga abana babiri bakiri bato ariko badahuje se barirwa na Nyirarume Ngarambe Celestine Uwimana Josiane bita Fifi yari afite imyaka itanu ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga murumuna we ukize baraza Latifa ni washa aka Uwimana tuye mu karere ka Gasabo murenge wa Jadi akagari kagateko mu dugudu wa Byimana arashakisha ukize baraza Latifa ni murumuna we
iki kiganiro maze igihe kinini nyumva umugabo wanjye ni yabanje kujya cyumva nanjye ndacyumva numva ko hari abantu babazi ko abavandimwe babo batakiriho ariko bagiye kikagera bakabonana nuko nanjye mpitamo gushakisha umuvandimwe wanjye twaburanye nkiri mutoya nawe ari mutoya
uwo muvandimwe wawe yitwa nde
umuvandimwe wanjye yitwa ukize baraza Latifa
mwatandukanye mute rero
uko mbyibuka nari muto umubyeyi wacu ari we mama yari yapfuye muri Jenoside hanyuma turerwa na marume wari musaza we mukuru mama wanjye yitwaga Mukantabana Chantal
yego
hanyuma uwo muvandimwe wanjye ntabwo twari duje papa kuko njye mama yari yahari yashatse uwo mugabo anjyanye papa uwo ngu muvandimwe ndi gushaka yitwaga ukize baraza Mustafa twaburanye nyuma ya Jenoside twarirwaga na marume yaje gupfa yitwaga Ngarambe Celestine
yego
icyo gihe twari dutuye I Nyamirambo munsi ya Stade Regional ubu ngubu basigaye bayita Tere Stadium munsi hepfo gatoya aho bita mu Gatare hanyuma rero uwo marume yaje kumufata aramujyana muri Arusherineho kwa Gisimba kuko twese twari bato babonaga ngo kuturera bibagoye ikindi yari kumushaka nyuma y'iminsi mike barambwiye mwumvise bavuga ngo yarapfuye ariko ntabwo bigeze banjyana ngo ndebe sinigeze mbona n'abantu banadutabara
ninde bakubwiye yuko yitabye Imana
uwo marume niwe wabimbwiye ariko urumva nari mfite nk'imyaka itanu ariko sinigeze mbona abantu badutabara sinigeze mbona batabaza ndetse nanjye ntibigeze banjyana ikigo cya Rufirina yari arimo kandi ntabwo kiri kure cyari nkiri Nyamirambo naho bita kwa Gisimba
kwa Gisimba ndaharuzi wari warukira umwana sinakusaba sinakubaza impamvu utagiye kwirebera ariko ako kantu waruvuze uti munumuna wanjye Latifa bambwiye ko yapfuye ariko mbona nta bantu baje kutuyagira ubwo ni ukuvuga ko nta n'ikiriyo kigeze kibaho nta n'icyo bigeze barangiza
nta kintu kigeze kiba
orufenero kwa Gisimba irazwi uyu Celestine Ngarambe yari umukene cyane uko wabonaga mwabagaho wabonaga mubaho gikene ku buryo ibyari kuguhaza bitari guhazana murumuna wawe
icyo gihe nibwo jana jenoside yari kirangira urumva mbere yayo byo nta kintu naba nibuka ariko byo najyaga tubwira ko ngo yajyaga korana n'abazungu mbere ya jenoside ariko nyine bari mu buzima buciriritse butifashije ariko kandi nanone butaburi cyo kurya
cyo shaka kumva no impamvu bafashe datifu bakamujyana kwa Gisimba ugasigara kuki we batakujyanye
kandi ntabwo mbisobanukiwe kandi ubu yapfuye
reka tugerageze kubyumva kubera ko bizaba ngombwa ko tureba kuri liste y'abana bari kwa Gisimba muri iyo myaka kugira ngo kwa Gisimba n'urufurina yiyubashye yafashije abishoboye gufasha kandi abareri barera neza ibitabo birahari ku buryo ntawe baheza kumenya umwana wahanyuze n'uwa barahanyuze akajyanwa mu kindi kigo cyangwa akajya i Burayi ku mpamvu izi n'izi ibyo ngibyo bishobora gusobanuka neza ni ikigo gisobanutse kandi abakiriwemo bose n'abatarakirerwemo ariko bakibonye imirimo cyakoze barakirata ibyo rero tuzabikoresha kugira ngo tumenye niba koko uwo mwana Latifa yarahanyuze atanzwe na Celestine Ngarambe wari nyirarume uwo mwana tumenye niba koko yaritabye Imana ari muri icyo kigo niba yarashyinguwe bazabitubwira kubera ko abantu bose bahanyuze barazwi nta kabuza tuzabimenya niba kiriho nabyo kandi tuzabimenya ahari tuzahamenya yaba ari i Burayi aho yaba ari bose dusabe cyane gusa kugira ngo abe akiriho ariko nagira ngo ubaze ufite imyaka itanu mu gihe bakubwiye ko Latifa murumuna wawe atakiriho ukuze wibaza aho yagiye wibaza niba ariho cyangwa atakiriho uko wagenda gukura wigeze ugerageza gukomeza gushakisha cyangwa se n'ubuvuzi uti reka njye mu kiganiro agasaro ka Buraga mbishyire hanze nivure nongere ntangire inzira yo gushaka murumuna wanjye
uko nakuze mu buryo bugoranye mu bikomere no mu ntambara nyinshi zikomeye uburyo bitigeze biha umutima wanjye gutuza ngo nanatekereze kure ubwenge bwanjye bwari bukiraho ariko mu minsi yashize nagiye nkunda kumurota cyane mbona tubonana noneho nsubiza ubwenge inyuma ndibuka ariko iyo umuntu apfuye kuko nari muri iyo myaka kuki batanjyanye nibura ngo musezere ese ko nta bantu nabonye badutabaye ese kubera iki ngendo tubonana kandi none ikindi kibintera nuko nyuma y'icyo gihe yahise atangira guhambura amabaro yahise atangira guhambura amabaro y'imyenda
atangira gucuruza
atangira gucuruza ahambura amabaro y'imyenda ya cago
ubona ubuzima burahindutse
mbona ubuzima burahindutse urumva nibwo natekereje muri iyi minsi ndavuga ngo ariko se yari gupfa niba atabaze nanikiriye njyewe kuko nakomeje kurerwa mu buzima bubabaje bw'amayoberane nanjye nari ndimo nshakisha no kwa papa kuko njyewe naravutse mu buryo bw'ubunyendaro umutima wanjye wari ubabaye cyane nuko nafatwaga nuko narerwaga byari ibintu bigoye kugira ngo ntekereze nakundaga no guhora ndwaye byari bigoye cyane
komera ndakumva
nibura aho namariye gushaka niho nongeye kwiyumvamo ubumuntu numva ko wenda ubundi ntabwo najyaga niyumvamo nk'aho ntari umuntu nta buzima nigeze ngira
uwo mutware wawe muraganira akakumva akagushyigikira akakurema akakubaka akaguhoza ukumva nawe utangiye kugira amahoro ku mutima
no kubona abana Imana yampaye umugisha wo kugira urubyaro mfite abana batatu
amen
nibura nanjye numva ko Imana hari icyo yakoze nkiyumvamo ubumuntu kuko muri uko kurerwa kwanjye nyine bageze ubwo banyita intumbi kuko nahoraga ndwaye ibintu byinshi urumva nitakariza icyizere ubu nibwo ntangiye kwiyumvamo icyizere noneho nkagenda natekereza kure
icyo cyizere wibonyemo ni cyiza kubera ko cyashushe nk'imirasire yidukwiye kubona no kumva no kubasha gusubiza amaso inyuma ugatekereza nk'umuntu mukuru kandi wari umwana icyo gihe ni ibintu byerekana yuko watangiye kwiyakira kuba warashoboye gutangira kwibaza impamvu nta kiryo cyabaye kandi warufite imyaka 5 gusukibaza impamvu nta bantu wabonye baza kuvuga bati ni mukomere mwagize ibyago twabimenye ukabona iminsi yagenwe iyo kurangiza ikiriyo irarangiye ariko nta ukomye ukabona ntago bakubwiye bati ngwino tukwerekaho muri umuna wa wadi kugira ngo baguhe na karabu hashire uvuga uti muvandimwe ibyo byose tekereza n'ibintu wagombye kutekereza uri mukuru ariko kubona bigusubiza icyo gihe cy'umwana ukabibona nabyo ni ikintu cyiza kandi uri mu nzira yo gukira ndasaba cyane kugira ngo ubushakashatsi tugiye gutangira bwimbitse tuzafashwa cyane kubera ko n'abantu bakunda kudufasha hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga ufite nawe kwa Gisimba abayi yoboye turakorana tura babaza bakaduha amakuru dukeneye bazayampa rero uko nzayabasaba kandi ayo bazampa niyo nzakugezaho tuzashakisha kugeza igihe tuzamenya amakuru n'irengero rya Latifa ukize baraza ni murumuna wawe Josiane wowe bakwita Fifi witwa Uwimana ndagushimiye cyane ko wafashe kano kanya no kugira imbaraga zo kugira ngo uzane mu kiganiro Agasaro ka Buraga nabyo ni bimwe nimwe mu nzira yo guturukwa nimwe mu nzira yo gukira kuvuga uwawe ukamuvuga ukwari ukamuvuga ibigwi ukamuvuga ubuzima nabyo bituma umuntu akira ku mutima nyemerera ngushimire ko waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga
nange reka mbashimire cyane no kuri Imana ibaho umugisha ukuntu mwakirana abantu n'urukundo mukabatega amatwi mukabasubiza neza no kuri Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi izabahe n'ijuru
urakoze cyane nawe tuzarisangira
Amen.
Turacyari mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 i Nyarusange mu Ruhango umwana w'umukobwa witwa Mukamana Saidati yahungiye muri Congo Kinshasa na n'ubu ntaragaruka musaza we Ismail Sekanabu aramushaka cyo mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kigali akagari ka Kigali umudugudu wa Rubuye
nabuze mushiki wanjye dukurikirana muri 94
yego
natekereza ko aba Congo Brazzaville cyangwa ba Congo Kinshasa
none se niki kikunzisha ko ari muri Congo Kinshasa cyangwa se Congo Brazzaville ari amakuru asobanutse mufiteho
yego hari n'abantu baba Congo Brazzaville twari duturanye neza bambwiye ko bamwe bamubonye Congo Kinshasa abandi bamubona Congo Brazzaville aho hantu hombi rero habura n'umwe umpa amakuru y'aka kanya ariko nibo bamuheruka
none se Ismail muri 94 mwari mutuye he
twari dutuye mu Ruhango ahantu hitwa Inyarusange
Inyarusange ni hehe Ruhango ko yari nini Inyarusange ni hepfo y'iki ni ruguru y'iki ni hafi ya Trafic Police ni hehe Inyarusange ni hehe
twatambikaga kuri Transporo ukagera twari duturanye n'umugabo witwa Kamanayo n'umugabo witwa Gerefie ni ku isoko ry'amatungo neza twahunze twari dutuye ku isoko ry'amatungo ahantu bacuruzaga inkoko n'ihene hari munsi ya superfecture ya Ruhango iryo soko ni ku migunguzi iryo soko rigizwe n'imigunguzi ahabanza habaga ari ihene n'intama ahakurikiye hakaba ibintu bya takataka ahegereye neza iwacu mu rugo hacururizwaga inkoko n'amagi
iwanyu mwari mutuye haruguru y'umuhanda cyangwa munsi y'umuhanda
haruguru y'umuhanda neza kuko n'abantu bakwepaga imisoro y'amatungo yahishaga nko mu rugo wazanaga inkoko n'ihene hari ukuntu bahitaga bagusoresha utarayabona babaga bahitaga baza mu rugo neza ni ukuvuga ngo neza uri no mu rugo umuntu ari kuriya wabaga ugura inkoko yarasa kuzabuka byumva ari mu rugo.
None uyu mushiki wa ushakisha yitwa nde?
Yitwa Saidati.
Irindi zina rye?
Mukamana Saidati.
Muri 94 yari umukobwa, yari umugore, hari umwana yari afite?
Yari umukobwa.
Yari umukobwa.
Nta mwana yari afite, yari akiri umukobwa.
Yari afite nk'imyaka ingahe?
Yavutse muri 77. Urumva yari afite imyaka 17.
Umuntu wibuka hariya mu Ruhango wari ukomeye, wari uzwi n'ubuzwi, wambwira yenda ukavuga uti hari uwaruhari bitwa Harufani, hari uwaruhari bitwa Kanaka, uwuhazi ni nde wavuga uti twari duturanye twari twegeranye?
Umuntu twari twegeranye ni Gerefiye. Gerefiye n'undi yakoraga ku rukiko ari umugerefiye, na n'ubu barahari. We yamwibuka.
Yamwibuka.
Yamwibuka pe.
None ni nde waguhaye?
Akaba n'umama witwa Mama Shusha.
Mama Shusha.
Yego, nawe yamwibuka. Nawe arahari kandi na n'ubu. Hakaba abana ba Cumbe bose arabazi, barahari bose. Nubwo Cumbe yapfuye.
Yego.
Rero ngo bamubwiraga ko papa yapfuye, ngo mama akarongorwa, ariko bose barahari ababyeyi banjye.
Bari bamuhaye amakuru atari yo.
Bari bamuhaye amakuru atari yo muri ibyo bihe, nyine urumva mama yitwaga Umututsi, papa yitwa Umuhutu. Bakamubwira rero ko papa yishwe n'Inkotanyi, bagahita arongorwa n'Abatutsi bene wabo. Ariko nta makuru atari yo bamuhaye.
Mbese ubundi wakubwiye amakuru yuko Saida atashobora kuba ari Congo Brazzaville, we yakubwiraga yafitiye igihamya ya haraho yamubonye akataha wakamusiga akavuga ati musize inyuma ndazi neza aho ari?
N'ubu tuvugana hari ababa Congo Brazzaville twari duturanye batabashije guhunguka. Nibo umuntu yampaye nimero ye yabo, rwose ndabavugisha, turaziranye, baranzi nanjye ndabazi. Bambwira ko bamubonye Congo Brazzaville ahantu habaga Abanyarwanda, ariko we ngo agaruka Kinshasa kureba umugabo yari yarashatse. Naho bamuheruka, undi nayo nanone wahungutse wambwiye ko yamubonye Congo Kinshasa, yarapfuye, yarahungutse, ariko aduhaye umakuru ahita yitaba Imana ataduhaye neza ngo yabaga hanaha naha tuwamenye.
Nicyo nari ngiye kukubaza, icyari kuba cyiza ni ukumenya aho komine yari arimo muri aho ngaho Kinshasa. Hari amakomine menshi, ariko iyo umuntu adomye kuri imwe nta habura umuntu yanyuraho kugira ngo amenye amakuru y'undi. Nta ni komine n'imwe wigeze wumva bakubwira bati ari ngariye mase, ari ngafura? Nta kibigeze bakubwira?
Nta kintu na kimwe bigeze bambwira kijyanye na karere cyangwa komine.
Abo ngabo baguhaye amakuru ko yasubiye Kinshasa avuye Congo Brazzaville, muvugana bari mu yihe nkambi ya Congo Brazzaville, bari Kintele?
Ntabwo nasobanukiwe ibyo ngo mbibabaze. Umpaye chance nazagerageza kubavugisha, umva ko bampa iyo adresse.
Kandi byiza ubwo muvugana bazakomeza baguha amakuru, kandi noneho bazarusha
cyabo WhatsApp yabo rimwe na rimwe bitariho. Ubu ngiye kumara undi mwaka wose WhatsApp yabo itariho, no guhamagara bisanzwe bidakunda. Niyo nimero barayikuyeho, niba barayihinduye simbizi.
None Saidati Mukamana, niba kumva mukanya umuhaye amakuru meza y'ababyeyi be bakiriho, hari abandi bavandimwe be bariho aho mu Rwanda uretse wowe?
Yego barahari.
Bamubwira
ko hari uwitwa Mushimiyimana Rehema. Saidati yarandutaga njye mukurikira. Mushimiyimana Rehema umukurikira ariho. Ikaba hizi Abudu nawe arahari ukurikira Rehema. Na Tukunde Zahara ariho. Uko dukurikirana twese turahari, na papa Byumvuhore Kasim arahari witwaga Anastasi, na mama Mukanyangizi Alfonsina witwa Hamida barahari. Batuye rwose Nyarusange aho twari dutuye ku migongo z'isoko, aho twari dutuye.
none rero niba kumva muri kano kanya mushiki wawe yaba ikinshasa yaba yarasubiye muri Congo Brazzaville se aho ari ho hose yaba ikinshasa naho ubu ngo bari marumva ijwi rya America y'inda America tugera henshi tugera kure bari marumva ijwi rya America ravuga ati barashatse musaza wanje arashatse mpaya makuru y'ababyeyi banje none rero Ismail niba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira umaze imyaka myinshi 30
mutandukanye na mubwira ngo turahari niba kiri hakaba twumva mu Rwanda kuhageraho yaba ari hose biroroshye kandi birashoboka yakwihangana katwibwira kuko umuryango uhora umwikanga ko ariho uhora umwikanga ko atigeze yitaba Imana yatuvugisha nimero yanjye niyo ngiyo nubwo ngiye yambipa nimero yose yo hanze y'imbipya mpitamamagara nikanga ko ariwe
reka dusabe cyane dutegereze twizeye yuko Saidat aza uboneka vuba kongera akavugana n'umuryango we mukamenya makuru yewe niba arashatse yarabyaye nani mukamenya yuko mufite ababyara n'abagiye bakamenya ko bafite abuzukuru nikiza natwe kizadushimisha ngaho rero Sekanabo Ismail wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushaka mushiki wawe ndagushimiye kandi dukurije amahoro y'Imana
Denise nanjye ndagushimiye kandi umurimo ukora Imana izaguhe kurambira aho ngaho uhuza abantu n'umurimo udasanzwe ndagukunda cyane Imana igikundindira aho uri hose kandi igirinda ijwi rya Amerika ridukorera umurimo wo kuduhuza nubwo ntamubona ariko mpora icyizere ko ntako muba mutagize Imana guha umugisha ndishimye
urakoze cyane ndagusabira
na urakoze cyane nzumva ikiganiro cyawe kugeza igihe amatwi yanjye azaba atacyumva ijwi rya Amerika
komera Imana izaguhe kuramba uhore utwumva kandi uhore udusangiza n'abandi
urakoze cyane Imana ibahe umugisha
Agasaro Kaburaga cyo umunsi ntano kirangiriye bashimwe mwese kuba mwadukurikiye aho muri hose ku migabane yose y'isi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 00127273 4 6 nongere nyisubiremo 001 7 7 4 6 3 4 6 naho utaha ngari kumwe na Venuste Nshimiyimana
Ya menya kujiho ni to. Roma
Imana Joseph umwe ni Minani papa Minani ni wari umugabo we ariko yitaje Imana tukigabane biturahari bitumunye twakwishima rwose twanezerwa n'itwa cyangwa n'icyangwa cyatangira kuye muri baho yabari
Kamile Karalisa niba nyumva icyo nifuza kumubwira nuko abana ba mukuru we Mukamana Beatrice yuko bariho jewe nubwo atanzi ariko